Moses!
Kuda! Yeah! Dunia ya nite diamato gobane Emaga dunia nike Majungu gakweo mse yeah. Emaga dunia nike Nose ugwe mere jana vipye Lawa moji chonge Upanga na shikolo horinde Na habana bane Mpienu nina wohorinde Na babile bane Na boba muhimu horinde Bakoro na basuna bane Mose baba horinde Ama chikolo kachipa biyoko wa muno Ama tama nile kutoma mila Ulu wete mali ya biya Uba tujena kuwa wana kutimpa
Nene wana monte,
nene wana monte na toto ruko nseku ya tenacha
Palo shiko tata,
palo shiko kaki kila gana turi ntondo na neno
cha Nene wako lema ya ya,
lema na tule mama na kupia wana tule mahenka Nijikosa kasi na mkuru kupia wana toshi la kocha
Matimba Uwe nubo wopole kupasha nondo chiku bapa Nagolonda matimba
Manele Tine katoke kabarombo vise tote nabo Mwakililo haibu mpaka namfa Huluma
Imaga dunia nike Nose ugwe mere jana vipye Lawa moji chonge Bupanga na shikolo horinde Na habana bane Mpienu nina wo horinde
Bakoro na basuna bane
Mose baba horinde Ama chikoloka
mucha
Malo shiko baba
Malo shiko kaki kila gana Tuli mtondo na neno ucha
Nene wana monte
Nene wana monte na toto luko nsegu ya tenacha
Malo shiko tata
Malo shiko kaki kila gana Tuli mtondo na neno
ucha Tuli mwako le mayayo
Tule mana tule mama na kupia wano Tuli wahenga
Wahenga
Nijiko saka sinangolo kupia wano Toshi la mucha
Campo
bole.
Mami wana nanko.
Wiyo dile mami on temi. Chile li shen wampe chite nan temi yoko haha. Yeah. Kunde kunde tati de omolu ho.
Wey.
Wapi mwalimu Elisha Nkundi, ahamekano na ugeshaka sana. Mwalimu one.